Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 53, Urugendo Ruheruka Ava i Galileya. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 9 umurongo wa 51 kugeza ku wa 56, n'igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 24. Igihe umurimo wa Kristo wari wegereje iherezo, yahinduye uburyo yakoraga. Mbere yaho yari yaragerageje kwirinda ko abantu bagaragaza ko batwawe cyane, anirinda kwimenyekanisha cyane mu bantu. Yari yaranze ko abantu bamuha ikuzo, kandi igihe yabonaga ko abantu bamushagaye batangiye kumwishimira birenze urugero, yahitaga ava ahantu hamwe akajya ahandi. Inshuro nyinshi yari yarategetse ko ntawe ukwiye kuvuga ko ari Kristo. Mu gihe cy'iminsi mikuru y'ingando, Yesu yagiye i Yerusalemu rwihishwa. Ubwo abavandimwe be bamusabaga kwiyerekana ku mugaragaro ko ari Mesiya, yarabasubije ati, "Igihe cyanjye ntikirasohora." Yagiye i Yerusalemu rwihishwa, yinjira mu murwa batabizi, kandi imbaga y'abantu ntiyamuha icyubahiro. Ariko ubwo yajyaga i Yerusalemu bwa nyuma, siko byagenze. Yari amaze igihe atagiye i Yerusalemu bitewe n'ubugambanyi bw'abatambyi n'abigisha. Nyamara ubu noneho yafashe umwanzuro wo gusubirayo, agenda ku mugaragaro, anyura mu muhanda nyabagendwa, kandi abanzirizwa no gutangaza ko azaza. Ibyo ntiyari yarigeze abikora mbere hose. Yari agiye i Yerusalemu, aho azatangira igitambo cye gikomeye, kandi intekerezo z'abantu zagombaga kwerekezwa kuri icyo gikorwa. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14. Nk'uko amaso y'Abisirayeli bose bari barayahanze inzoka imanitswe nk'ikimenyetso cyashyiriweho kubakiza, niko abantu bose bagomba guhanga amaso kuri Kristo w'igitambo cyazaniye agakiza isi yazimiye. Kudasobanukirwa n'umurimo wa Mesiya ndetse no kutizera ubumana bwa Yesu, nibyo byari byaratumye mu gihe cy'iminsi mikuru y'ingando i Yerusalemu abavandimwe be bamusaba kwiyereka abantu mu ruhame. Ubu noneho mu mwuka nk'uwo, abigishwa ba Yesu bifuzaga kumubuza kujya i Yerusalemu. Bibutse amagambo yababwiye yerekeranye n'ibyagombaga kuzamuberaho i Yerusalemu. Bari bazi neza ubugome bukabije bw'abakuru b'idini, ku buryo bumvaga bashaka cyane kumubuza kujya i Yerusalemu. Mu mutima wa Kristo byari umurimo ukomeye gukomeza inzira yanyuranyije n'ubwoba, gucika intege ndetse no kutizera kw'abigishwa yakundaga. Byari bimukomereye kubayobora bagakomeza basatira umubabaro no kwiheba byari bibategereje i Yerusalemu. Satani nawe yari ategereje gushyira ibigeragezo bye ku mwana w'umuntu. Ni mpamvu ki yagombaga kujya i Yerusalemu ngo yigemurire urupfu? Ahari hamuzengurutse hose hari abantu benshi basonzeye umutima w'ubugingo. Mu mpande zose hari abantu benshi bababaye kandi bategereje ijambo rye rikiza. Umurimo wagombaga gukorwa n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwe nibwo wari ugitangira, kandi Yesu yari agifite imbaraga za gisore. Ni mpamvu ki atashoboraga gukomeza ajya ahantu hose ku isi ajyanye amagambo y'ubuntu bwe n'imbaraga yo gukiza kwe. Kuki atashoboraga kwigumanira ibyishimo byo guha umucyo n'umunezero miliyoni nyinshi z'abari mu mwijima n'umubabaro? Kuki umurimo wo gukusanya umusaruro yari kuwusigira abigishwa be bari bafite kwizera guke, gusobanukirwa guke, kandi bafite n'umurava muke mu mikorere yabo? Kuki yagombaga kwemera gupfa agasiga umurimo wari ugitangira? Umwanzi Satani wari waragerageje Kristo mu butayu yongeye kumutera azanye ibishuko byinshi kandi bikomeye. Iyo Yesu aza gutega amatwi Satani n'akanya gato agahindura umugambi we ho hato ngo yirengere, abakozi ba Satani bari gutsinda kandi si yari kuzimira. Nyamara Yesu yari yagambiriye ubudakuka kujya i Yerusalemu. Itegeko rimwe rukumbi ryagengaga imibereho ye ryari ubushake bwa Se. Ubwo yajyaga mu rusengero akiri umwana, yabwiye Mariya ati, "Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa Data?" Mu bukwe bw'ikana ubwo Mariya yifuzaga ko yerekana imbaraga ze zitangaje, Yesu yarasubije ati, "Igihe cyanjye ntikiragera." Kandi amagambo nk'aya niyo yasubije abavandimwe be ubwo bamuhatiraga kujya mu minsi mikuru y'ingando. Nyamara mu mugambi ukomeye w'Imana, isaha Yesu yagombaga kwitangaho igitambo cy'ibyaha by'abantu yari yaragenwe, kandi iyo saha yari igiye kugera. Ntiyari gutsindwa cyangwa ngo atentebuke. Yerekeje intambwe z'i Yerusalemu, aho abanzi be bari baracuriye imigambi yo kumwica. Ariko ubu bwo yari yiteguye gutanga ubuzima bwe. Yiyemeje kujya kubabazwa, kwangwa, gucirwaho iteka ndetse no gupfa. Yohereje integuza imbere ye, ziragenda zijya mu mudugudu w'Abasamariya kugira ngo zimutegurize. Ariko abantu baho banze kumwakira kuko yari yerekeje i Yerusalemu. Abasamariya bafashe ko ibi bisobanuye ko Yesu ahaye agaciro Abayuda, kandi barabangaga urunuka. Iyo aza kubazanywe no gusubiza urusengero ndetse na gahunda zo gusengera ku musozi w'i Gerizimu, baba baramwakiranye ubwuzu. Ariko noneho yaragiye i Yerusalemu, bityo ntibashoboraga kumwakira. Ntabwo babashije kumenya yuko bangaga kwakira impano iruta izindi ikomoka mu ijuru. Yesu yabasabye abantu kumwakira, yashatse ko bamwunganira kugira ngo abashe kubegera akabagezaho imigisha iruta iyindi. buri neza yose Yesu yagaragarijwe yituye ubuntu buruseho. Nyamara abasamariya babuze byose kubera urwikekwe rwabo n'ibyari mu ntekerezo zabo. Yakobo na Yohana abo Yesu yatumye barakajwe n'uburyo umwami wabo yasuzuguwe, buzuye uburakari kubera ko Yesu yari yafashwe n'abasamariya kandi yari yabubashye ubwo yemeraga kubagenderera. Hari hashize igihe gito Yakobo na Yohana bari kumwe nawe kuri wa musozi ubwo yahindukaga ishusho irabagirana, kandi bari babonye uko Imana yamwambitse ikuzo ndetse Mose na Eliya bakamuha icyubahiro. Batekereje ko agasuzuguro kagaragajwe n'abasamariya katagombaga kwirengagizwa hadatanzwe igihano gikomeye. Yakobo na Yohana bagarutse aho Kristo yari ari, bamubwiye uko abantu bavuze, bamubwira ko banze no kumuha icumbi ry'ijoro rimwe. Batekerezaga ko ari ikosa rikomeye abasamariya bamukoreye, maze babonye umusozi wa Karumeli imbere yabo aho Eliya yiciye abahanuzi b'ibinyoma, baravuga bati: "Databuja, urashaka ko dutege ku muriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze?" Batangajwe no kubona ko Yesu ababajwe n'ayo magambo yabo, ndetse barushaho gutangara ubwo yabacyahaga agira ati: "Ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza." Hanyuma Yesu ajya mu wundi mudugudu. Ntabwo guhatira abantu kumwakira biri mu nshingano za Kristo, ahubwo Satani n'abantu bakoreshwa n'umwuka we nibo bashaka gushyira igitugu ku mutimanama. Bitwikiriye ishusho yo kugira ishyaka ry'ubutungane, abantu bafatanyije n'abamarayika babi bateza umubabaro bagenzi babo kugira ngo babahindurire kwemera inyigisho z'idini ryabo. Nyamara Kristo we ahora yerekana impuhwe kandi agahora ashaka kwireherezaho abantu akoresheje guhishura urukundo rwe. Ntiyemera kubangikanywa mu mutima w'umuntu kandi ntiyemera umukorera by'igice, ahubwo yifuza gusa kumukorera bivuye mu bushake no kumwiyegurira bivuye ku mutima kubera guhatwa n'urukundo. Nta kindi gihamya gikomeye cyerekana ko dufite umwuka wa Satani cyaruta icyo gushaka kugirira nabi no kurimbura abatemera ibyo dukora cyangwa abakora ibinyuranyije n'intekerezo zacu. Buri muntu wese ahava akagera mu mubiri, ubugingo n'umwuka ni umutungo w'Imana. Kristo yapfiriye gucungura abantu bose. Nta kintu kibabaza Imana kurusha ubugome bw'abantu bitwikira urwikekwe mu by'idini maze bagateza umubabaro abantu baguzwe amaraso y'Umukiza. Nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iteraniro ry'abantu ryongera guteranira aho ari, arongera arabigisha nk'uko yamenyereye. Igihe kinini cy'amezi asoza umurimo wa Kristo yakimaze Pereya, intara iri hakurya ya Yorodani uvuye i Yudaya. Abantu benshi baramukurikiye nk'uko byagenze mu itangira ry'umurimo w'i Galilaya, kandi yasubiyemo byinshi mu nyigisho yari yarigishije mbere. Nk'uko yari yaratumye 12, ni nako yatoranije abandi 70, atuma 22 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose n'aho yendaga kujya hose. Luka igice cya 10:1. Aba bigishwa bari bamaranye igihe nawe abatoza kuzakora umurimo wari ubategereje. Ubwo intumwa 12 zoherezwaga ubwa mbere mu murimo zonyine, abandi bigishwa bajyanye na Yesu mu rugendo rwe aci Galilaya. Bityo bagize amahirwe yo kwibanira nawe kandi bahugurwa nawe ubwe barebana imbona nk'ubone. Igihe cyari kigeze, aba bigishwa benshi nabo bagombaga kujya mu butumwa bwihariye. Amabwiriza yahawe abo 70 yari amwe na yahawe intumwa 12, ariko itegeko ryahawe intumwa 12 ryo kutinjira mu mudugudu uwo ari wo wose w'abanyamahanga cyangwa w'abasamariya. Iri tegeko ryo ntiryahawe bigishwa 70. Nubwo abasamariya bari barimye Yesu icumbi, urukundo yabakundaga ntirwahindutse. Ubwo abo 70 batangiraga urugendo mu izina rye, aho basuye bwa mbere ni mu midugudu y'i Samariya. Ubwo Umukiza ubwe yasuraga Samariya kandi nyuma yaho akavuga iby'umusamariya mwiza ndetse n'umubembe wagaragaje gushima kwe, wa mubembe w'umusamariya wavuye mu bandi 10 akagaruka gushima Yesu, ibyo byose byagiriye abigishwa ba Yesu akamaro. Babivanyemo icyigisho cyacengiye mu ntekerezo zabo. Ubwo yabatumaga mbere yuko azamurwa mu ijuru, Yesu yababwiye ko Samariya, Yerusalemu na Yudaya ariho hantu hambere bagombaga kwamamaza ubutumwa bwiza. Inyigisho yabigishije zari zarabateguriye kuzuza inshingano. Ubwo bagendaga mu izina rya Yesu berekeza i Samariya, basanze abantu biteguye kubakira. Abasamariya bari barumvise iby'amagambo y'ingirakamaro ya Kristo ndetse n'iby'ibikorwa bye by'impuhwe yakoreye ab'ishyanga ryabo. Babonye ko nubwo bari baramufashe nabi cyane, we yari abafitiye ibikorwa by'urukundo gusa, maze bituma imitima yabo imugarukira. Yesu amaze kujya mu ijuru, abasamariya bakiriye abigishwa b'Umukiza, maze abigishwa babona umusaruro munini mu bigeze kuba abanzi babo bakomeye. Urubingo rusadutse ntazaruvuna kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, kandi izina rye abanyamahanga bazaryizigira. Yesaya igice cya 42:3 na Matayo igice cya cya 12 umurongo wa 21. Igihe Yesu yoherezaga abigishwa 70 yabihanangirije nk'uko yabigenje ku ntumwa 12 ababwira ko badakwiye gutinda aho banze kubakira. Yaravuze ati, ariko umudugudu wose mujyamo ntibabakire, musohoke mujye mu nzira zawo muti, umukungugu wo mu mudugudu wanyu warufashe mu birenge byacu, turawubaka nk'umuriye. Ariko mumenye ibi yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Ntabwo bagombaga kubikora bitewe n'umujinya cyangwa kumva ko basuzuguye, ahubwo ni ukugaragaza uburyo kwanga ubutumwa bwa Kristo cyangwa abo yatumye bibabaje cyane. Kwanga abakorera Kristo ni ukwanga Kristo ubwe. Yesu yongeyeho ati, ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Sodomu hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icy'uwo mudugudu. Hanyuma ibitekerezo bye byongeye kwerekera ku midugudu y'i Galilaya, aho yari yarakoreye umurimo we igihe kitari gito. Yavuze afite agahinda kenshi ati, uzabona ishyano Korazini, nawe Betesayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba barihannye kera bakicara bambaye ibigunira bisize ivu. Ariko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru, uzamanuka ugera ikuzimu. Iyo midugudu ituwe cyane hafi y'inyanja ya Galilaya yari yaraherewe ubuntu imigisha myinshi mvajuru. Umunsi ku wundi umwami w'ubugingo yinjiraga muri iyo midugudu akanayisohokamo. Abantu benshi bakurikiraga Yesu bamurikiwe n'ubwiza bw'Imana ubwo abahanuzi n'abami bari barifuje kureba, nyamara bari baranze impano y'ijuru. Abigisha b'Abayuda bagaragaje kwigengesera cyane, bari barihanangirije abantu ngo birinde kwakira inyigisho nshya zigishwaga n'uyu mwigisha w'inzaduka kuri bo. Byatewe n'uko ibyo yigishaga ndetse n'ibikorwa bye byari bitandukanye n'inyigisho z'abakurambere babo. Aho kugira ngo abantu ubwabo bashake gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, bahisemo kwizera ibyo abatambyi n'abafarisayo babigishaga. Bahaye icyubahiro abatambyi n'abakuru aho kubaha Imana, maze banga ukuri kugira ngo babashe gukomera ku mihango yabo. Benshi muri bo bari baranyuzwe kandi bari hafi guhinduka rwose, ariko ntibigeze bumvira ibyo bemeraga, bityo ntibarihejwe ngo bajye ku ruhande rwa Kristo. Satani yabateje ibigeragezo bye kugeza ubwo umucyo wabahindukiye umwijima, bityo benshi banze ukuri kwari kugenewe gukiza imitima. Umuhamya w'ukuri aravuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Ibyahishuwe igice cya 3:20. Buri muburo wose gucyaha no kwinginga kose kuboneka mu ijambo ry'Imana cyangwa kunyujijwe mu bakozi b'Imana, burya ni ugukomanga ku rugi rw'umutima. Ni ijwi rya Yesu usaba gukingurirwa. Igihe cyose akomanze maze tukirengagiza ijwi rye, bituma ubushake bwacu bwo kumukingurira bugenda buba buke. Iyo twirengagije ijwi ry'umwuka wera uyu munsi, ntabwo ejo ariho tuzumva rifite imbaraga. Umutima ugeraho ugahunikira ukagukinya, maze ntushobore kwibwira ko ubuzima ari bugufi cyane kandi ntusobanukirwe n'iby'ubugingo bw'iteka bwashyizwe imbere yacu. Ntabwo kuzacirwaho iteka kwacu mu rubanza kuzaterwa n'uko twakoze amakosa, ahubwo kuzaterwa n'uko twakerenjeje amahirwe yo kumenya ukuri ijuru ryagiye riduha. Kimwe n'intumwa 12, abigishwa 70 bahawe ubushobozi ndengakamere, ari nacyo cyabaye ikimenyetso gishyizwe ku butumwa bwabo. Igihe bari barangije umurimo wabo, bagarutse bishimye bavuga bati, Databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Yesu yarabasubije ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwasa n'umurabyo. Ibyabaye mu gihe cyashize n'ibyendaga kuba mu gihe cy'imbere byaje mu ntekerezo za Yesu. Yabonye Lusiferi igihe yacibwaga mu ijuru bwa mbere. Yeretswe ibizaba mu kubabazwa kwe ubwo imico y'umushukanyi yagombaga kugaragarira abatuye isi bose. Yumvise ijwi ryo gutaka ngo birarangiye, ryatangazaga ko gucungurwa kw'inyokomuntu yazimiye kwari kubonetse by'iteka ryose, ko ijuru ryari ririnzwe by'iteka ryose ibirego n'ubushukanyi bya Satani. Hirya y'umusaraba w'i Karuvari ndetse n'umubabaro n'isoni bigendana nawo, Yesu yarebye ku munsi ukomeye w'imperuka, ubwo umutware w'imbaraga zo mu kirere azarimburirwa mu isi yahindanyije igihe kirekire kubwo kwigomeka kwe. Yesu yabonye umurimo w'umubi ugera ku iherezo, maze amahoro y'Imana yuzura isi n'ijuru. Guhera icyo gihe abayoboke ba Yesu bagombaga kubona Satani nk'umubisha watsinzwe. Yesu yari agiye kubabonera intsinzi ku musaraba, kandi yifuzaga ko bemera ko iyo ntsinzi ari iyabo. Yesu yaravuze ati, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Yohani igice cya 10:19. Imbaraga ishobora byose ya Mwuka Muziranenge ni irinda umuntu wese wihani. Umuntu wese wihanye kandi agasaba uburinzi bw'umwuka wera afite kwizera, nta na rimwe Kristo azemera ko aheranwa n'imbaraga z'umwanzi. Umukiza ahora iruhande rw'abantu be bahura n'ibishuko n'ibigeragezo. Turi kumwe nawe nta kinanirana, nta gihombo, nta kidashoboka ndetse nta gutsindwa. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Iyo ibishuko n'ibigeragezo bije, ntugategereze kubanza gukemura ingorane zose, ahubwo hanga amaso kuri Yesu umufasha wawe. Hari abakristo batekereza kandi bakavuga byinshi byerekeye ku mbaraga za Satani. Batekereza ku mwanzi wabo, bagasenga bamuvugaho, bakaganira ibimwerekeyeho, maze bigatuma ahora ameze nk'abaringa mu ntekerezo zabo. Ni iby'ukuri ko Satani ari ikiremwa gifite imbaraga. Ariko Imana ishimwe, dufite umukiza w'umunyambaraga, ari nawe wirukanye Satani mu ijuru. Iyo dukurikiza imbaraga za Satani, biramushimisha. Ni kuki tutaganira ibya Yesu? Ni kuki tutakwerereza urukundo rwa Yesu n'imbaraga ze? Umukororombya w'isezerano ry'Imana uhora uzengurutse intebe y'ubwami yo mu ijuru ni igihamya gihoraho ko Imana yakunze abari mu isi cyane, bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni igihamya ku byaremwe byose ko Imana itazigera itererana abantu bayo mu ntambara barwana n'umwanzi. Ni ubwishingizi kuri twe tuzahabwa imbaraga kandi tukarindwa igihe cyose cyo kubaho kw'ingoma y'Imana. Yesu yongeyeho ati, ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yohana igice cya 10:20. Ntimuzishimire ko mubonye imbaraga bityo mukazareka kwishingikiriza ku Mana. Mwitonde kugira ngo mutumva ko mwihagije mugakora mu mbaraga zanyu ubwanyu, aho gukorera mu mwuka no mu mbaraga z'umwami wanyu. Iyo hari igikozwe neza mu murimo, inarijye iba yiteguye kwikuza. Inarijye irashyashyengwa, igashyirwa hejuru, maze bigatuma abandi batamenya ko Imana ari byose kandi muri byose. Intumwa Pawulo iravuga iti, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Iyo dusobanukiwe n'intege nke zacu, bituma twifuza kugengwa n'imbaraga itari dukomokamo. Nta gitera imbaraga umutima nko kumenya neza inshingano dufite ku Mana. Nta gishobora guhindura imyitwarire yacu nko gusobanukirwa urukundo rwa Kristo rubabarira. Tugomba kwegera Imana, bityo tuzahabwa mwuka muziranenge wo kudushoboza gusanga bagenzi bacu. Bityo rero mwishimire ko mufitanye ubumwe n'Imana binyuze muri Kristo, mukaba muri abo mu muryango w'ijuru. Uko uzahanga amaso ahasumba imbaraga zawe, uzakomeza kumenya neza intege nke zikiremwa muntu. Uko uzagenda ugabanya kwimakaza inarijye, niko uzarushaho gusobanukirwa no gukomera kwa Kristo. Uzarushaho komatana n'isoko y'umucyo n'imbaraga, niko mucyo mwinshi uzakuvira kandi uzagira imbaraga zisumbuyeho zo gukorera Imana. Wishimire ko uri umwe n'Imana, umwe na Kristo, kandi ukaba umwe n'abagize umuryango mugari w'ijuru. Ubwo abigishwa 70 bategeraga amatwi amagambo ya Kristo, Mwuka Muziranenge yemezaga imitima yabo ukuri kuzima kandi akandika ukuri ku nsika z'imitima. Nubwo bari bazengurutswe n'abantu benshi, basaga naho bihereranye n'Imana. Yesu abonye ko bahuje umutima mu mwuka muri icyo gihe, yishimiye cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi nta wuzi umwana uwo ari we keretse Se, kandi nta wuzi Se uwo ari we keretse umwana n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Abanyacyubahiro b'isi, abitwaga ko bakomeye ndetse bakaba n'abanyabwenge, nubwo birataga ubwenge bwabo, ntibashoboye gusobanukirwa n'imico ya Kristo. Bamuvugaga bakurikije ibyo barebaga inyuma, bashingiye ku gucishwa bugufi yari afite nk'umuntu. Ariko abarobyi n'abakoresha b'ikoro bo bahawe kureba ibitabona, ndetse n'abigishwa ba Yesu ntibashoboye gusobanukirwa n'ibyo yifuzaga kubahishurira byose. Ariko uko igihe cyagendaga gihita, uko bagiye biyegurira imbaraga ya Mwuka Muziranenge, intekerezo zabo zaramurikiwe. Basobanukiwe ko Imana y'inyabushobozi yari hagati muri bo yambaye umwambaro wa kimuntu. Yesu yishimiye ko nubwo ubwo bumenyi butari bufitwe n'abanyabwenge kandi b'abanyamakenga, bwari bwarahishuriwe abo bantu baciye bugufi. Akenshi nk'uko yari yarigishije ibyanditswe byo mu isezerano rya kera kandi akerekana uburyo bivuga ibye n'umurimo we wo kwitangira ab'isi, nabo bakanguwe na Mwuka Muziranenge, maze bituma bazamurwa mu mwuka w'ijuru. Ukuri kw'iby'umwuka kwavuzwe n'abahanuzi bagusobanukiwe neza kurusha abanditse uko kuri bwa mbere. Kuva ubwo bashoboraga gusoma ibyanditswe byo mu isezerano rya kera batabifashe nk'inyigisho z'abanditsi n'abafarisayo cyangwa nk'amagambo y'abanyabwenge bapfuye, ahubwo babonaga ko ari ihishurwa rishya rikomoka ku Mana. Babonye uwo bidashoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba murimo. Yohana igice cya 14:17. Inzira imwe rukumbi dushobora kuboneramo gusobanukirwa n'ukuri ni ukugira umutima woroheje kandi wigaruriwe na Mwuka wa Kristo. Umutima ugomba kuvanwamo kwirata n'ubwibone, ukavanwamo ibyawubase byose, maze Kristo akimikwa muri wo. Ubuhanga bw'abantu ni buke cyane ku buryo budashobora gusobanura iby'igitambo cya Kristo. Inama yo gucungurwa k'umuntu iragutse cyane ku buryo ubumenyi bwa kimuntu budashobora kuyisobanura. Izahora ari amayobera, intekerezo zimbitse za kimuntu zidashobora kurondora. ubumenyi bwerekeye agakiza ntibushobora gusobanurwa, ariko bushobora kumenyekana binyuze mu mibereho tunyuramo. Umuntu ubona ubunyacyaha bwe wenyine niwe ushobora kumenya agaciro gakomeye k'Umukiza. Ibyigisho Kristo yigishije ubwo yagendaga buhoro ava i Galilaya agiye i Yerusalemu byari byuzuye impanuro. Abantu bateze amatwi amagambo ye bafite ubwuzu. I Pereya kimwe n'i Galilaya, abantu ntabwo bari babaswe n'ubugambanyi bw'Abayahudi nk'uko byari bimeze i Yudaya, kandi inyigisho ze zakiriwe neza mu mitima yabo. Muri aya mezi aheruka y'umurimo we niho Kristo yigishije myinshi mu migani ye. Abatambyi n'abakuru bamukurikiranye bafite uburakari bwinshi, maze akajya ababurira binyujije mu migani. Ntibashoboraga kwibeshya ku cyo yashakaga kubabwira, ariko mu byo yababwiraga babuzemo ibyo bashingiraho ngo bamurege. Mu mugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro, isengesho ryo kwiyemera ngo Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi rihabanye cyane n'isengesho ry'umukoresha w'ikoro wihanaga agira ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Muri ubwo buryo rero Kristo yacyashye uburyarya bw'Abayahudi akoresheje umugani w'umutini warumbye n'umugani w'abararikwa babi. Yesu yavuze akaga kendaga kugwira ishyanga ryanze kwihana. Abakenesheje irarika ribajyana ku butumwa bwiza bumvise amagambo ye y'imbuza agira ati ndababwira yuko ari nta muntu wo muri babararikwa uzarya ibyo nabateguriye. Luka igice cya 14 umurongo wa 24. Impanuro zahawe abigishwa zari z'agaciro gakomeye. Umugani w'umupfakazi watitirije umucamanza n'umugani w'inshuti yagiye gusaba ibyo kurya mu gicuku yongereye imbaraga amagambo ya Yesu avuga ati musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Akenshi ukwizera kwabo kudashikamye kwakomejwe no kwibuka amagambo ya Yesu agira ati Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Kristo yasubiyemo umugani mwiza cyane w'intama yazimiye, kandi yarushijeho gusobanura icyo wigisha ubwo yavugaga iby'igiceri cy'ifeza cyabuze ndetse n'iby'umwana w'ikirara. Ntabwo abigishwa bashoboye kwakira neza imbaraga zari muri iyo migani, ariko ubwo Mwuka Muziranenge yamaraga gusukwa igihe babonaga umusaruro uturutse mu banyamahanga ndetse bakabona uburakari bw'Abayahudi bwakomokaga ku ishyari, barushijeho gusobanukirwa n'umugani w'umwana w'ikirara, kandi bashobora gushimishwa n'amagambo ya Kristo agira ati ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, ko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Maze ubwo bajyaga hose mu izina ry'umwami wabo bagahura no gusuzugurwa, ubukene no kurenganywa, bakomezaga imitima yabo basubiragamo amagambo Yesu yavuze mu rugendo rwe ruheruka agira ati mwamukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami, mugure ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza aribwo butunzi budashira buri mu ijuru, aho umujura atabwegera n'inyenzi ntizibwonone, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Luka igice cya 12 umurongo wa 32 kugeza ku wa 34.